Ibhola lingakitha akekho zolithinta Sibidlalo nawa half and a half lokhu belicima Lisuke emuntwini hlaleni emuntwini One two, one two, hlaleni emuntwini What? The one Celebrity What? Tena mayisuka vele sayimela Itheni saqala izinja zayiqeda Mnikeni isitura akekho zosimela Singena ngodliya akekho zositshela Mabavala iminyanga likhona ifastela Bad bashis mbila maphepha Excess sokushisa mbila mampela Nyusa ama-switch game usayishintsha Bafake isuper sub for kamantshinga Ibhola lingakitha akekho zolithinta Silidlalo nawa half and a half lokhu belicima Lisuke emuntwini hlala emuntwini One two, one two, hlale nithini Celebrity.
Ibhola lingakithi to the center.
Take a sip, duh.